Chiquero, baby.
It's the big boy.
Salu on the beat.
Now baby, tuweke bando hata guku. Tuachome wenye udaku. Tupige mapicha, tuje snap. Tuje tupia TikTok. Afu waweke kando mashakuna. Wambie una mtu ukikuchatisha wambie yaku. Tena marufu. Najua sana, mara watakwambia,
kwambia,
weka kala yesa mkunaenda. Wakikushobokea, shobokea, wambie bando, tumeweka lagu. Kuna tuta wenye,
baby tuji rekodi, baby tuji snafu. Basi tuji rekodi, tuji tupie TikTok. Baby tuji rekodi, baby tuji snafu.
Unane haitoshi tuweke bango one tunavopendana tuwafunze kwa vitendo mbona inawezekana na wao wenyewe wanaonae utani si hatuna yani mimi na wewe nikiamae kuachana ndo hakuna mbona baby unanjua spendi vibonge na wenye fitao wenye langu za kujichubua wamenipita upande zishobokina
Nishika shika mashavu Etuje piga picha Nikikushika shika kidevu Baby tuwakere insta Nipashkuna vione wivu Tusisa au twitter Kulu vimoji na vila volavu Tumejinyima faka kununua bado Tumeshinda na nja Wana hivyo vichula na umba viweke kado Visije kutuacha nisha Haiwewe
Najua sana, mara watakwambia,
kwambia,
weka kala yesa mkunaenda.
Wakikushobokea, shobokea, wambie bando,
tumeweka lagu kulina tuta wenyewe.
Baby tujirekodi,
tufanya chap chap.
Baby tujismafu,
baby bando itakata.
Basi tujirekodi,
hai chap chap.
Tumie TikTok,
sinchaji itaisha.
Baby tujirekodi,
hai wewe.
Baby tujismafu,
hai wewe.
Basi tujirekodi,
haya.
On the beach.